Dis-moi, ami, wayonse takalija buyoa.
Chilila jindi jonse.